www.kwanchadivine.com.
Only we got one answer. Hey, we got busy mpata. We need to talk. I know papi da saga, but I think you call. Nidi kilano mpakaliti. My memories ya yambatiti. Ni uzile tu sina ya kontiti. Sina jisilu sandi tole please. If to sell down kukuvuta, unga teso kundi masuwa. Cause indi sana menti mauma nyu. Di uze nindi pati ipu mafuta. Once I move on your hand, while I'm never come back. Season di uza ngadi tifu flash. Ngadi zo puto kala na nebwanchi. Mkuri zili party. Koma mutati tengadi baby. Tazi angani, tazi angani. Mkuri zili party. Koma mutati tengadi baby. Tazi angani, tazi angani. Sikuri sine wa upeza. Koma zina zikuonjeza. Kukudi kila kwa ndito peta. Ukachedwa ini ndilongeza. When some guy approach me, me say ndili 92. You say one day belong to me. Koma ndi maziwa huku na manditu. Maybe mukuchedwa ndi udolo za maflesh. Kupaka lifestyle funo panga trend. Ziwa nane ndi kusaka rest. If you know love singa kali fest. Kando silani, kando silani. Kando silani, kando silani. Mkuri zili party. Koma mutati tengadi baby. Tazi angani, tazi angani. Mkuri zili party. Koma mutati tengadi baby. Tazi angani, tazi angani. Sikuti ndipumai, baby. Tikulipila kupumai.
Download on www.kwanchadivine.com.
Azanga hose ya tengedwa. Oh no, baby, I can't wait.